Imvula mayinethi inkumbulo yakhula. Dali nalo thando lwami selumilukhula. Imvula mayinethi inkumbulo yakhula. Dali nalo thando lwami selumilukhula. Indaba nawo kude.
Nakungizodunyelwa ikhanda enxa yenkumbulo nakungizoxosha amaphepha oh ngikhumbule umali kuma oh mali shona inkumbulo isangamandla nakungizodunyelwa ikhanda enxa yenkumbulo yethelo khona uthande ubuya sithanda sami
uthangela yini no mawushiya ngedwa kulelishweza usakhumbula la lawo magama engawabeka mhla ngibona love you ambo dali wami dali iy'nguvo zami ziyabanda love you ambo
Imvula mayine tsimpumuli yakhula
ngamandla
Dali nalo thando lwami selumilukhula Indaba nawo kude 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 nami Indaba nawo kude kude
nami kude nami
Indaba nawo